Dizzy.
Couja love again, Nyarikane. Couja love again, 99 yo Dizzy. Phone yangu ni hanga dato Santa Party. Kani nige tani mwona squeezy ka mkandi. Pa social media jone
Kusama kudoneza, asipapo panoneza.
Asiwe ni